Tá faragui. Ô, tá aí.
Era mais.
Ai.
Leave
our place to be. I think you should take enough photos. You just take a photo?
Kia ora.
He wanted we leave you a koha. Do you want to?
Yeah.
Can we have fun? Why today?
Ko te kōrero hoki, re te tunu rata ki a tāne. I hare tāne ki ngā rangi tūhāhā ki te tiki ngā kete o te mātauranga. Ko rātou tēnā. Kā hore whiro i tāia ki te hakataka. Nā, pēnā no me ngā mokopuna. Nō reira, kia pai tō rā mato.
Morena, kia pai tō rā. Ai.
Tēnā koutou e te whānau e mātakitaki mai rā, e whakarongo mai rā, ki ēnei kōrero marungei te kaha o te reo irirangi o te hiko o te ika, mō tēnei hui a te rōpū wahine Māori toko i te ora. Kei konei tō tātou whanaunga a mere tēnā koe i te rānei.
Kia ora koe. Ka mihi nui ki a koutou nā whānau hapu iwi o te taitokerau, muri whenua, te hiko o te ika. Ka nui te mihi, ka haere mai koutou nā wahine tua ki te hui, wahine toko i te ora, no Whangarei, Kensington, tēnō pai rawa nā kōrero ina nahi mō te rangatahi, e tū ake rātou ki te kōrero tia, nā tamariki nohi taino ki te Pākeke, pai rawa atu te tino hohonu, te kaupapa, tino whakaherehera, te mahi tika o te pono, te reo. Tino rawe, te kōrero o whaia aroha, tino kaha ia ki te kōrero e pāna ki te treaty, te Waitangi Tribunal, te kaupapa TPPA. Nā mea katoa, tino wahine tō ia, ka tuake au ki te karanga atu ki aia mō te kōrero, e pāna ki te treaty claims and nā mea katoa, ai.
Ai rā e tātou mā tino rangatira, te noho tahi me nei whāia. Ka mihi kia a koe Aunty Mere,
ai.
Ka mihi kia koutou e whakarongo mai rā, ko hau tēnei ko Peter Lucas, kei konei te reo irirangi, kei tēnei hui ātau. A te rōpū wahine Māori toku i te ora. Ko te ono te kaumātoru tēnei o ngā hui nei, no reira ka hoki ngā mahara. Kia whina kupa.
Ai. Not one more acre to be sold. 1975, whina kupa led the land march from Te Hāpua, taino ki te whare mire e Poneke. Kōrero he mana wahine. And that's what, is it 50 years?
40 years.
So, you know, have we taken notice of her kōrero?
Well, if we haven't, we better.
We're selling our whenua to all the Chinese and era mea katoa ka haere mai and their, I suppose, Americans and whatever.
Aye.
Instead of leasing it.
Aye. he take manamotu hake tērā, manamotu hake me te tino rangatiratanga.
Ai, tino rangatiratanga means we should be reclaiming all our whenua. Aotearoa is Māori land, our customary rights have never been extinguished, and now they're trying to do the TPPA where the corporates are taking over. And where's our sovereignty? We are the sovereign people here in Aotearoa. We never signed away our sovereignty. And we are the people, the Māori people at the top. We are the treaty partner. Where's our input over this? We say no deal to the TPPA.
Koia rā tērā e te whānau.
Our Treaty of Waitangi hasn't been ratified, but they want to ratify the TPPA. Now that's kino. I say we don't want that deal to go ahead. So come on, all our Māori people, stand up and be counted. We don't want to lose our sovereignty, our rights here in this land of Aotearoa. We are the indigenous people here in Aotearoa. Aotearoa is Māori land. So we are the kaitiaki to protect all our resources. The Y262 claim, that's another one from Sana Murray. We have to protect all our indigenous rights and kaupapa to this whenua.
O tira e tātou mai, tēnei wā, ka mihia hau kia mere, me te rangatiratanga kei roto i e nā kupu kōrero, a ka hoki anō kia koutou te hunga e whakarongo mai rā, wā tātou nei whanaunga, tēnei te mihi, tēnā koutou katoa.
Kia ora koutou whānau, kia kaha koutou.
This program was made with funding from New Zealand On Air.